waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata. Ilmoon namaa sababa adda addaatiif biyyaatti dhalatee godaanee qe'oo fi gadhiisee baha.
Kaan iyyuma dheera jireenya wayyaawaa qabaachuu hawwee daangaa ce'a. Kaan immoo mirgi dhiitamee cunqursaaf roorroon itti hammaatee lubbuu ofii baafachuudhaaf jecha biyya gurraan dhaga'u malee ijaan argee hin beeknetti cala. Warra milkaa'ee biyyaa hawwesan dhaqqabe immoo wallaansoo jireenya biyya haaraatu mudata. Aadaa afaanii fakkaataa jiruuf jireenyaa haaraatti baruudhaaf wallaansoo qabamu jechuudha. Keessummaan keenya irraa warra wallaansoo kana mo'ate keessaati. Tigisti Gammeetu Minnesotaa dhaqee dubbise.
Biyya hinnaa bahu akka nama tokkootitti hinnaa sanii yoo Oromoonni waan bilisaa argatan fakkaataa eegaa turre. Hinnaa san keessatti wanti nuyi ennuu fi riyaalitiin lafarra jiru adda adda waan ta'eef biyya na dhufee asxaa'u murteeffate.
Obbo Tashitaa Tufaa jedhaman an dhalatanii guddatan Oromiyaa Nageellee Arsiitti. Gara Yuunaayitid Isteetsi an godaanan immoo bara 1992. Yeroo ammaa kana godina akkuma dhufaniin keessa qubatan Minnesotaa keessatti abbaa qabeenya guddaatii miliyoonariidha. Dhaabbanni Metiroopolitaan Tiraanzit Neetwoork kaampaaniin geejibaa Obbo Tashitaa guyyaa guyyaatti barattoota godinichaa 15,000 oliif tajaajila geejibaa mana barumsaatti deddeebisuu kenna. Hojjettoota 300 ol qabas. Erga biyyaa bahanii Minnesotaa godina amma Oromoon 40,000 ol keessa jiraata jedhamee tilmaamamutti jireenya haaraa jalqabanii booda hojii adda addaa hojjechaatii bu'aa bahii keessa darbanii amma abbaa kaampaanii geejibaa kaapitaalii miliyoonaan lakkaawwamuu qabu ta'an.
Biyyi kun guddiseeti namoota kaawwaniif haarawaa. Akkatti namni itti jiraatu haarawaa, beekumsi namni qabu haarawaa. Afaan Ingilizii kan mana barnootaatti baranne sun gahaan turre. Wanni godhuun irra ture mana barnootaallee galuu murteesse. Gaayyee iskuulii galee akkuma dhufe waggaa tokkoon booda gaayyee iskuulii illee fixadhee hojjaa hojjechuu yoo ta'u chaalenjiin adda addaan dhufe.
San keessa tokko hojii akka barbaadanii dhabuudhaan jedhan Obbo Tashitaan gara Ameerikaa godaanuudhaan dura bifa barumsaa seenatiin digirii duraa argatanii barsiisummaadhaan Finfinnee keessatti hojjechaati turan. As Ameerikaa dhufanii garuu takka jedhanii akka haaratti jalqabuutu irra ture.
Hojjaan kiyya kan duraa Minneapolisitti
hoteela san keessatti mi'a dhiqxan.
Distii dhiqu meeshaa dhiquu ture meeshaa qulqulleessu ture.
Hiltan hoteelitti hojii argachuun sun waan tokko hojiimaa argachuun salphaa miti garuu wanni namatti dhagahamu jira maal sinitti dhagahamise.
Riyaalitii jiru namni hundinuu sadarkaa guddaa hojjatee jiraate ilma gammadaa haa ta'u ammoo anaakitti ilaalamu opportunitiin yoo hojjadhee horii argachuu danda'e yoo hojjadhee danda'uu danda'e yoo hojjadhee maatii biyya horachuu danda'e wanti hojjaa yoo jiraate. Na'aa wanni guddiseeti maatirii gabaasa ture. Ammoo hinnaa akka ijoolleeti ijoollummaa irraa hinnaa guddaa akka ijoollee qotee bulaatitti wanni guddaan warra keenya nu godhe yoo sanii hojjaa akka hojjechuu dandeenyu nu barsiisan. Aadaa san qabadhee waan dhufuu fi hojjaa yoo ta'e yoo hojjadhee jiraachuu danda'e digirii san nyaachuu hin danda'u. Homaan aan godhu hinnaa tokko tokko hojjaan opportunitii baasu jiru waan salphaa naannoo kan kee jiru hojjattee kaatee waan baay'ee hojjechuu dandeettu. Hojjaa waan hin dandamne badaduuf hin balleessina.
Hoteela san keessa mindaa sa'aatii doolaaritti birrii ja'an guunneen hojjechaatii guddaa yaaduudhaa fi oliixachuu hulaa itti fooyya'an barbaadu ittuma jabeessan.
Biyya haga barataa dhufee hojjaa adda addaa hojjechuu jalqabe hojjaa sadii horii hojjechuu jalqabe horii waa'ee argachuuf dhugaa dubbachuuf illee biyya keenya opportunitii kana waan hin jirreef opportunitii jiru hundattuu gargaaramaati. Pritimas hojjaan kun hojjaalee barii ture.
Hojii humnaati.
Hojjaa humnaa ture hojjaa humnaa kanneen sekiriitii gaardii waan adda addaa lafa qulqulleessuu kanneen irraa ka'eeti. Booda graduate schoolii jiru graduate schoolitti waan biraa hojjechuu waan hin dandeenye sekiriitii gaardii ta'ee hojjetaa. Innaa sekiriitii gaardii keessaa immoo achitti assaayimentii biyya hojjetaa kitaaba biyya dubbisaa hojjetaa ture jechuudha.
San booda hoo akkamitti gara hojii mataa ofii hojjechuu seenan?
Akka graduate schoolii fixadhee ta'eeti akka civil servantiiti hojjetaa ture local governmentii.
Mootummaa
keessatti. Minneapolisii hojjetaa ture kontiraata fanamaa kenname. Kontiraata namaa kennuu fi aniin riippoortii katabuu qaba. reporti katabek eti ala akiyet le board le esugama enna kana gochu na dirati gafta ko ala anki na dufteti reporti contractor yoi magawani nobni rakoni jiru contractor kana jijiru barbadeti gafta ko reporti kana jere kun qajila huja anjirani akka jetteti na monoplasi gochu badande reporti qajila kantane ka katabu akka jere kun huja huja ta anjir ma fi isi ma fi set na mabra contractor ba katabu wani kun na na amansiifne jennaani akka instruction akka sikenna hojjechu danda usirira kan arra ka ka reporting kiya ka anwa da reviewing ka wogadura a plus reporting amma wogga kana pretty much zero wadame katabu
kan ne ga humsa waji ke sani
wajja ala kan dagawu reporti of your body goda kan yoga tawame kan arat takasin na ari of tv hojja kan ira pretty much himbae hojja kan ira hinna ba mal go una ara yo yo le matiki horacho dena fidu na jira hojja namo opportunity namo ba yete jira enna kan ba yete ni actually a chindrotti hojja kan le do hojja du an basi galgala basi of kakanati basi ofa
basi takam
basi magala of wor daddaba ba hojja ti fuda mana fuda kara dadda fuda ge
aka hojji lamata ta
to hojja lamata ta to lamata hojja da kan extra wori gaha qabachu jere kan galgala saati fu wor ka hojja ba yeti e basi kan wadde ba basi kan e basi ofi haga sa ko da tokko kan case de bi am weekend ti de ba hojja hojja kana kana do god full time hojja na full time hojja do jang kun pretty much ori gudana kina kan ra ka kae amma mal go dun rajirate hunna hojja kana na ari ani full time garanda de bet at the same time taxi kabile bita de taxi le sa extra ko ofu jel kabe sa adera ofa tori gari ga chu jel kabe wor taxi kaman ka dadda isan ala business yi hojja chu jel kabe na jel kabe ni driver in takani complain na ko jel kabe na mi chiko no business yi kenan wala fa ta ara kunti ga ara ni ko kana su dinne company brati de na yani ti
kankabi kutinni cala argachu dandechen
akki itti cala argachu dane monita ani de airporti daqo dollar jaatama dibba argachu line irawlane ana moyna sana kasi olan ka dollar shani fa argada taati udum sa acita ani dollar dibba dibla ma fa argada
gaggabab dide 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 bitan
kana ga ka kai complain ani o the taxi kun le scenario in area map customer fi kan ne na shi su wani barban a cikin scenario ne na area
amma hoji tabbata kabdan rice digar kuma da gefachu diddan jadamtan assist tax rice wala tax ninjalan
ne ba gogara wogga to kosi anan le area ne kan yi kubule shi yadi kawai le injira sal le area ne kan bani kan kesa lulachu ai haga na
ogana ka obotashtan qarraban labi kun qaba yadani radidde bi ani dubbatan fayyadamu dan kamirra kamtu wayaje dani lalwan jerqabal
choosing dabame bizasi inna honda yo luxury injira bizasi hujjetamu lendaw yo qofin injira bizasi hujjechun lendaw warakachu qabla wa wayra ka qabla choosing dabu qabda amma inna kana choosing dabne galgala tokota e to yo bule sakiya dika lawa ka ogga qura sadina kana hangafu way bizasi gonu qamna yedde galgala tokochi murtes
barisun barakuma lama fi sadi technology nakka amantolle Facebook ninjur Facebook idisi internet nuref obotashtan barasan akanat yadatan
I had to do a very aggressive marketing ala bakatabati bakadada daga tala katabati kasin jalakabe namse korko nakol fayo sene ka tala argan delivery yogo nakol fani arch ra ka September 2003 basically ko zone homeless transport yakka gol kanani arch ra transport jolle kana na gonu service excellent service servicing ke wor kunin argate nemme kana ne ala dan kunini secretary fi de wana mi tsuni hojja ta ta go jenna akka hojja kana to organ nembe na makka service kana to organ nembe no ko report ya kai tike de amma le de ikin
amma mel koftan
ha mel koftan akka na jara kada yacci
baasii yookaan immoo konkolaataa atoobisii akkana keelloo kana jechuudha yeroo dura jalqabdanan dura bittan meennoo yaadachiisa
akkana gaafa binne bituu fi diileerii bira deebnee kaaneeti yoo gaafannu diileeriin nu amanuu didee bituu akka nu dandeenyu kanaafuu kan amananii cheekii katabnee kaanee haga cheekiin sun kiliirii ta'een booda nu jala haasa'u jala qaban jechuu hadhamoo wanti akkasii jiru.